Omusumba wa saza lekeleze katoe kene Masaka Bishop Silver Usijumba hafalasi daba semesa kona wazade okufuwa ukulaba angaba igirizaba na ebiensi susu kuteka sila kubiamu bitabo byoka. Omusumba kwa gira vina oo abada kule mbede mwachita ambilo cha misa kuchalo misenyi mugombolula ye Kalungu district ye Kalungu wakati mkumi na mkumi zaba kungu bazi ababadi bazo kuzika zeviri na nina mugenye ngono mama ngono abadde mama wa msuzo mtuto mfu John Baptist Walugembe amanyupe nyonga Kalungu traders gwagambi nti abadde mugunjizi ero mchala owe mpisa ate ye mwami wa Kabaka amulamulirako esaza lye Buddu Pookino Jude Muleke asinzidde wano n'asaba bannabuddu okwewala okuvuma bannabe abafuzi kubanga si kikolwa kya bugunjufu.
Kala okwebaza omuzadde ono okubagunjula nze mbadde simumanyi naye ekifaananyi kye nkirabira mwami Bateesa kuba gwe mmanyi mbeera ne mukulu wange Freeman ng'akunyumiza ng'akwogerako era ng'afuba okulaba nti akunjagaza naye ne bw'ataalingambye oyagalika ate webale okwagala bantu banno. Ekiseera ky'okulonda kyaweke abakulembeze be twafunyeho abalonzi batuwa balonze ne bakulembeze Katonda bakoze eki tuteekwa okubawanirira tubawagire ate tutambule nabo. Olunaku lw'enkya oba olwaleero njagala basaba ababadde bavuma abantu kakati muddeyo mutabagane kubanga ekyabadde kimukugumisa kyaweze ate bw'oba omaze okwetonda okoma oku olekerawo okuvuma abantu kubanga tukirabye mu bululu ng'abantu balina abagenda okufeeja akati waliwo sewungu waliwo ne mukyala mmeeya bw'oba tobaagala kuluma ggwanga seno abakulembeze Katonda bakoze eki batuwate.
Minisita w'ebyobulamu wa banka entonotono wa Hajji Kyeene Haruna Kasolo asinzidde wano n'asaba abantu okusanga ekitiibwa mu ddiini z'abalala kubanga ffenna tusinza Katonda omu.
Waliwo abantu bakulembeze n'eddiini okusosola abalala kigambo ekikwetaaga kivumirira ennyo. Mwami Kalungu wano musajja mukirisitu omutuufu naye atuweze nga bakojjaabe Baisiraamu era emizikiti mingi agizimbye kereziya n'amakanisa kubanga abeera nnyo ne Moses Mawanda ate Moses Mawanda mukulukutaana omusajja agatta abantu bonna naye wabaddeyo ennaku zino entalo z'eddiini ezaagala okutta twetaaga tuzeewale buli muntu asse ekitiibwa mu nzikiriza ya munne tugende mu maaso.
John Baptist Walugembe ono musuubuzi omutoto mufu wano mu bendo bende ly'e Masaka atenderezza omulimu amakulu ogwakolebwa nnyina kati omugenzi okulaba nga yafuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa n'ategeeza nti baakumusubwa nnyo.
Terolomwana naye ne mmubuuza maama wa kikulu otya okulabika nga Katonda akusaasira n'omusa omwana tamusika guvaamu bulungi ne gutaba gwa nakavundira tamusika yeye akola omulimu omukyalo oyo maama waffe era buli we ndowooza ate nga twakulira mu bwavu obuyiti maama yaddiranga boarding nga yatubika atwewakanga bubizi naye Katonda ayina ebyamagezi byakola tubula agenda ne nga nti addira famire enjavu zetutasubira nakubeera bulungi mu ntale nazifuba okubezeteeyi ali naddira famire engagala aziridikula Katonda akola ebyamagezi Katonda ago.
Okuziika kuno okwetabiddwako omulabirizi w'obulabirizi bwa West Buganda Kitaffe mu Katonda Bishop Augustine Nsereko, banaddiini, ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, abasuubuzi b'e Masaka ne Kampala n'abantu abalala bangi.